Ayiwakaw a don sera weleda la president Barack Obama ka dangan kɔrɔ Joe Biden fiɲɛ sira fɛ Twitter kan min ka sigi cogo bena dɔn hakika la nin togodaw kɔnɔ a sigida mɔgɔw ka ɲiningali la kafola ni kalata sinsini waati fɔlɔ bi kɔrɔ cɛ kabini san 1970 la ni kalo damadɔw la a demokrati cɛbɔ 11 cɛla minnu ye u kan bɔ a jamanatigiya nɔfɛ cɛbɔ 4 be a ɲiningali jaabiw sɔrɔlen ɲɛma Saden, sénateur socialiste Bernie Sanders, bi a chebo nyama, jamanatiki Duncan Koro, Joe Biden, ye flanae, katuguni, demseni sigida nyamoro, Pete Buttigieg, ani wasaden kokun, Elizabeth Warren. Wasaden la sabalile, ami Klobucha, sanji bi duru ni kononton, mi sigioro falena kosabe, kalata nania ou jateula, bi tenendo, sugandelit na ke, inafo kalata fe, nga a kalata lauka, la jela, ni abe wuleko kokus. Minu bina boloda bishu fitri seli kofè. Noe nege nye tani konon tona. Nyonye yoro bakele ni keme wulon fla kono. Awa marabolo fanbe kono. Madola mangan kono akalatala ubi uyereb la. Ustago chebo ka kurujan kofè. O kofè jekulu bebe jate.